kusikiza mage mage.
Alo.
Mana tipsy.
Akisema ni like Johnny Cup na naslide kwa DM. Kila picha double tap, boy child fresh and clean na drip kama tap. Papa nko na mpoa mutu na bithazi na clap. Sina clap, mabithazi na clap. Sina clap, mayo beat, sina slap. Kapetit kana wine juya lap. Na nacheki vena wine, mabithazi na clap. Nasikia kudeti Nairobi ni trap. Wapo watu na share kama story WhatsApp. Kona big party girl kaki wine, sina clap. Kana lamba lamba lips, indication ya kiwa. Sina clap, hizo chicks, sina piga makofi. Black chocolate na changanya na tofi. Tuna finish kumalo, tunasunda kwa coffee. Napa sell wanga deadly na tingishwa roboti. Akisema ni like Johnny Cup. Na naslide kwa DM. Kila picha double tap, boy child fresh and clean na drip kama tap. Papa kwa nampoa mutu na bithazi na clap. Sina clap, mabithazi na clap. Sina clap, mayo beat, sina slap. Kapetit kana wine juu ya lap. Na nacheki kana wine, mabithazi na clap.
Mena hips kenda wider. Anajishikanisha lipsa kunye cider. Na pale snapa na tutis tupo cider. Dime pada ime increase ya ni hustler. Yo checki kama kawaida di luku ni designer. Makeup ni fendi ya pendi zileza wa China. Moshi ni mbili za kinyongi ni pelaita. Ngozi nyororo ni metie ni malaika. Zina clap mabithazi na clap. Akitingiza kwa screen mabuda double tap. Manze kwela zimeshika ako maji kama tap. Ati kwenye wanajificha na situ napiga lap.
Akisema ni like Johnny Cup. Na naslide kwa DM. Kila picha double tap. Boy child fresh and clean na drip kama tap. Papa kwa nampoa mutu na bithazi na clap. Sina clap mabithazi na clap. Sina clap mayo beat sina slap. Kapetit kana wine juya lap. Na nacheki vena wine mabithazi na clap.
Kenya nice spice kampua kame vibe. Girl kakitwak bana hagai na slap. Nataka nika tap nika chape chap chap. So tukipatana bana ni shuguli pap pap. Cinderella basi kam ni kupande. Zungusha yo west ka unataka ni kutaje. Amebambika ana roll na machampe. Niko na mana trio tunakashin mapake.
Utanipata ndani 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 ya party na makali. Kali kali ni na magals wako inadi. Jo inadi inadi party tukisanif. Jo mamali.
Akisema ni like Johnny Cup. Na naslide kwa DM. Kila picha double tap. Boy child fresh and clean na drip kama tap. Papa kwa nampoa mutu na bithazi na clap. Sina clap mabithazi na clap. Sina clap mayo beat sina slap. Kapetit kana wine juya lap. Na nacheki jana wine mabithazi na clap.
Izo ni ma mwa zina clap. Zina clap, zina clap mabithazi na clap. Mdamba kwa nakwela bigi bigi ni legit na ina clap. Na chapa na cash mbaka na ni max. Tough girl kamese maka ni like yo ni cap. Paka na kapea kama daka das. Kata kama taka makata se maka na mans. Misi jal nyap mi lazima ni tanyama. Tipsy clap mabithazi na clap. Na kana penda kenye mi wanapenda. So kana penda denda denda bigger the better. Ndo ina clap ukitap to the back.
Akisema ni like Johnny Cup. Na naslide kwa DM. Kila picha double tap. Boy child fresh and clean na drip kama tap. Papa kwa nampoa mutu na bithazi na clap. Sina clap mabithazi na clap. Sina clap mayo beat sina slap. Kapetit kana wine juya lap. Na nacheki vena wine mabithazi na clap. This is Dreamy.